Minisa ili njigiliza nili nizanyo mguanga lino hekoza nchuka chuka muna kuzo mwezo lusoma lugula umaka guno kwenu natandikira okusinzi na kuchwa ndiko chetule vieke chifurumizi duo mtesteswa mkulu ministro eno Dr. Kedwes Tureyagyenda lusoma lusoko lwadalu lino kutandika kubalaza nina kuzo mwezi bili omwezo ugujia uguo kubili hatu wakutandika kuluo kubili nina kuzo mwezi kumi omwezo ugujia uguo kubili lukomekereze wengi nina kuzo mwezi lumo omwezo uguo kutano mwaka guno wanategeze za mchwa ndiko chino nti chino chikole okutangira abayizi okufuna obuzibu bonna naddala mu kiseera kino eky'okulonda okukyayinda okutuusiza ddala ng'ennaku z'omwezi mukaaga omwezi ogujja ogwokubiri ono yategeezezza nti enkyukakyuka zino zitwaliramu amatendekero gonna mu ggwanga lino okuli amasomero ga primary secondary ag'ebyemikono zisettendekero awamu ate ne international schools era alagidde bonna abakulira amatendekero gano gonna okugoberera ekiragiro kino.